wafdigan ka socday taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa waxa hoggaaminayay General Stephen Townsend oo ah taliyaha howlgalka Mareykanka ee taliska Africom, waxaana markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kadib uu kulan albaabada ay u xirnaayeen uu la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Inkastoo kulanka ay albaabada u xirnaayeen ayaa haddana ila ku dhowdhow mas-uuliyiinta sarsare ee Jubbaland waxa ay sheegayaan in kulanka lagaga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii Mareykanka uu door muuqda uga qaadan lahaa sidii loola dagaalami lahaa Al-Shabaab iyo sidii loogala wareegi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Jubbaland, balse saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland oo aan la xirirnay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan kulankaasi madaxweynaha Jubbaland uu la qaatay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Africom General Stephen. Waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii ugu dambeysay la qorsheynayay sidii howlgallo loogu qaadi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee ka tirsan deegaanada Jubbaland. Dhowr jeer hore ayaa taliyaha ciidanka Africom General Stephen uu yimi magaalada Kismaayo iyaguna kulan gaar la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka Al-Shabaab, iyaguna dhowr jeer oo hore duqeymo ka geystay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen kuwa la doonayo in hoos loogu dhigo awoodda dagaalamayaasha Al-Shabaab. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo, saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland iyo AMISOM ayaa waxa ay kulamo ugu soconayeen magaalada, iyagoona ka wada hadlayay sida ugu wanaagsan ee ay howlgallo uga fulin lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Jabada Hoose oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa weli gacanta ku haya deegaano ka tirsan gobolka Jabada Hoose iyo Jabada Dhexe, iyadoona Jubbaland ay haatan qorsheynayso weerarro ka dhana Al-Shabaab si ay gacanta ugu dhigto deegaanada maqan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.